eni baba nyanta niwe nikanwe kaseli nitini esimpisi nikanwe istela awuhaya uqhakazile ukungama uqhakazile kanye nikanle mpela uyangoba uqhakazile ninashaya insizo insizo enenkani uyangoba uqhakazile nilangomafaa wasikhakhani uyangoba uqhakazile kanye
Bye-bye.